bange numero aba bakubulira nti nze njagala abasajja bangi si batuufu ddala enseno gira beetamye ddala bobere yolabe nzita nze nze nkusaba ntwale mu bakadde obo wanyanjule omponye ennaku
Sebo.